کپی می سومد. ኦቦዋቅ ኦሮባፍ ማቲንሳኒ አባገርጋርሳ ከሮባ ዴቨሎፕመንት ፈንድ ጀደሙ አርሲ አና ስራሮ ከሰቲ ኩታሌ መንን በርኖታ ደበለታ ፍ መንን ክታባ ኢጃሩዳን ኢጆሌ በርሲሱዳን ሐወኒ ፍስ ሌንጂ ከኑዳን ኦጂ ገርጋርሳው መታት ቦበይጅራ ኦጂ ከናፍ አገማት ዶላር አሜሪካ ኩማ ዲበለ መጫሉ ባፍኔ ጀረን ኦቦዋቅ ኦሮባ ሶራቱ ቢልብሌ ዱብሴ
duran durse jarra kan argadde wonna kana ndur gitamella kaymu nakinu kesani fille galatomas ninjeda dalonne kiya oromia kes arsi lita ana sraroti ana sraro barumsanin le wahedun du ana duwat hafe ranfatame ture henna ofi barannu jollen dira le te du baratun ture durbi sirma herun tole embarattu rabbi nagargare baradde mawga ko turba mais durat gara norwe carar gadde namo biya kana te wolfu da dufias jira kuma lama shanit biya demne ergachi galle mais dum famani jalqabani ujolle magara sadia furi bartisu jalqamne gecha kumati mati kot duma kasit jolle sadin sanni achifinne kuyeratti adventist gachine kesatu jolle durba akuma jolle durba wi baratani fakkene san wan fenufi erguma san e galle mais riyon kenammo oduma nuhujeno yodagani jolle nurra qodamanu amo jolle bra dabala dabalat adda gar jolle soddomi afurishan tu baratayecha elementary ra egale haga sadarka mastreti leura qoratantu yiraayecha jolen siraro katan
aha e kanafu siraro ke samant manto jetam
sochi dun fatti kuma lama fshinete yelqamne sochi madiko waitin kuma lama fi torbat dare dabalata mana barnota sambate sinqelle yedamu tokko kuta haga tokko saddetaati dare dabalata kuta balbal saddeta jare kenneef kuma lama saddet kuma lama sagale dum sanetti katta sifo yani kasuma mana barnota elementary haga kuta jahati tille darbe dabalata sadi jarre mana barnota lokke qaca gedamut tille kuma sad lama saddet kuma lama sagal edum hala kessa dare dabalata sadi daballe akitille jarre raf akasuma wor haka deyi iromasa nanu masa henno biyedem sani hiye sakessa nanu ma filachimne lon hori sagal tami saddet binne maati sagal tami saddeta qoon yirosan kuma lama torbat akasuma ittifufa demne cha hujin kenelle gabata siqatu manulle project kena kuma carra arganne ni gabisa demne gecho waye ijar samannin barnota lakise inni duma amma de ngadda turban sadi hindurat biyademe mana kitaba library tokko high school ana sraroti ijarre ebtivne brade demne gecha high school kuni lokke qaca kun manni barnota udu bakanjiretti duwarra egale ogga kudan keessat high schoolin baname egasi ammo manni kitaba anjiru ture we wa hankine heddu qaban ture no ammo waan isaan waan motumman nanu isaan deesun danden fakkenna fa manni kitaba san wajir mana barnota tin walitti waan isaan qopesan qopesin waan isaan dadda banammo manni kitaba san tumur simne teesu masalla gata etti gunne katum kitaba gata elle binne fi am hoji egale regecha inni duma isakana
ganna jan durat uji tanjal qabdan oregam itbaftan manne manbarumsa kuta agam jartani jechu kuta agam jartani manbarnota
asirratto untidi ko ifata qabu mannin barnota ijarufuni mannin barnota motum angede famusanrat dabalata erko gonab jecha kana asirratta ka ifata qabu malif numara barnota ijarre khane okinammo barisa tramadanne wan kasi ke sankam nugaru mannin barnota hoji regiran gargarre tuma wan hanqate fi gunab jecha kana fi urguma hoji jalqamne ana saro san kesatti wogoti darban wogga kuma lama fi shanira egale haga ma kruneri miliona tokko dibbala ma olitti bafnera hori norweti kana woni sa argudandeta
akka ma kamekate dollar iyo debisa no
dollar tokko krunera nanu krunera jahati kana fi irgaudandena isa jaha kodu kana yi chanam mana barnota bichadum tani askesatti hiye sauri binne qonnera leenji hawoti kennine jirra kennas jirra dargaggoota jolle baadiya sanra finne sadarkada dahti barsisa jirra waligalate cababaasin baamne kuni
iyo kamdikati do kroneri norway mallak norway miliyon tokko of kumbi bisadi baftani dollar iyo jijjira namo kumbi beddu sawu danda wan kan iyo jettani maqahamin o jachu jirtan
afaan norway tin roba utilities fund gechani roba development fund yenne Norwet galmae motuman beke kore tidave kore ma worma olinjiru wora franjotu ma sodadan kiyaka nini chonke nano olinjiru kore yare akasin socho agecha
manen barnota motuman duri jaderati sankuta dabalata dabaltani gam tokko sadde dabaltani gam tokko sadi dabaltani gam tokko library jartani kam man kitaba jartani anan siraro kunen gam barnota tin mal fakkat je chulla fakkami tanamin ben
anan siraro arsilita orme arsilita ke sa argamti ana siraro dure siraro sun bakalam hirameti in olana shalla jedame siraro ammo amma gadan siraro gidama ana sa ke sa ti ummani gara kuma dibba jatam shantu girata gidame yadama yero anbara dumannin barnota in ture fakenna bakka anbara sane tropi yani mana barnota to koche biche barata ture
barham
yero an mana barnota gale kuma barkudu sagali fi jatami torba jatami sadde san yero sanirra e gale mana barnota jolle barsifatu le umman ada sain sin qabu ture nanno rafatama ture amma garu yolalu garagaru manisa injon addadda motum manis karadadda tin mannin barnota ganda ganda ti jaramaneti hedduti jolle hedduti barata ara maitana kana fa ana siraro ana qote qoti san be kamu ata lo horsi se jiratu ummata lafa gari qabu garu be kom san ana dubata feture kana andurati amma refu barum silletti damma qanitu mo jolle barti fataran
ujin san ujet tantu ni jolle gam karkarte
amma yo lallu jijirame woli galat ana sarotti nugonde dun tan haluma biyarra ke yo lallu ujolle hedduti barata ta durballe heddu barata jira ta dirale heddu barata jira sunna magammatis
dan saye fula sanotti mambarum sat jartan kan na me fakenna fsa ka kuta tokko jalqa beetini agamma university sen jiraachu fadanda yollena chiba ta agamma sisente college university
yollena barsin yollena fakkeno baadiya sani funeti barsin keessa namni tokko amma maasreti ogga tokko faga khabartaru jira finfinetti akkasuma tokko bi achuma kuyera barsin ne achi baye samarat university sanetti bifame bi en rabadame uji argate ujetara ujolle laman bi en bifam ko payarani sani gade diploma kabaratan hedduti jira akasuma elementary kabaratan sijiru gar ojole soddeme afurtu bartaye elementary ra kale ga masreti jira eddu kanati ojole nu hori henna ati tibabne barti nusunnin lenji gabaddu bati lama akka lenji sani akka hawon da ofititi shana dadda dabatani vitamin dadda barbakisa why egumso kullu akata dam ofiti qabatani kulina guddifatan ojole durba kabarti fatan lenji akasi ojo hawotis filanne soddeme soddeme bartisa isana makolir rabarata ademan yakasum dawo sanati tille madabi sani jarre fi shana damne fi karoti addada damne fi me esni afanin qabatani yo tifu dandanyani abdigona wonna kasi halle hin qamna dabalata namo mukalle fakenna mukadarara sanyata mulle kadaban yamelen jajabesina uwa kana hannin untin ujjan
dan saye ujitana tagam gammadan
gudibne male maati qaba ujolle shan qaba da amanti ya garu yero sani isa ra ode wonna kana duka bu ille yero na baga fata kana garu anabicha amti maatin ki yabartu da amani saati manati ya hiriyon kiyas nagargarani yero kiya yero dut fayadame duka bua gudise nama gamachi sa toko fa wonti godamulle bua isa demne lalla feedback ya chinu kenani o fi demne le kesuma asi qabade deme mudise garagala wanta akitti godamulle tattafin ummanni godu akkasuma jireen ofi jijjiru godu sun martu nama gammachiisa
amma ammata maano jechuu jirtan amma dubbitan
leengin hawata sun itti fufa ammalle fakkeennaaf ganda ganda amma yoo ganda kanatti hawati soddoma jalaman kenneefi ammalle achisinne ganda biraatitti hawati soddoma leengisaa kana itti fufna yenne ammalle yaanna akkasuma ujoolle kanninille haga saan baratani university okin fitani qaneti wona inifin barsiine duka buna okin baajet hoyi qabaanne kane wonti waada gallu njiru garu irrumata kum hori arganneen waan godu dandeenu waan hori sunu gayen hujjanna gecha
namibiya la jiraatu maani sanirra barata
kanarra nami tokko wonti batu dandau fakkeena rakkin ummata biya le yo hinikini waata ko godu hindanda fakkeena muka tokko yo daabe tin gede mun sunni durana wogga ko dani adamma isa gaada saudanda gaadi sayote ummata sanu fakkeena fakkaasu wonti godu gar guddan mucata ko barsiifte mucaan sunna mata e obdande e maati ofi gargaare biya sanu qortatu dandaa kuwan hujir ocu dande tokko goda kanilire rat hujjata ta uwaye gede yaada kanafi kanarra namni waata kubata e abdi goda
ana siraro keesat ganda hagam keesat ojjetan
sambate sinqelle bakajiram tujira
tok
katta sifo katta shirqano lokke qaca ganda kanini kam amma fi tafit gone
Fakkeenyaaf namni nuti akkasuma jiru akkam biyyi qarqaaruu fedhu. Gargaaruu wallaaleetiin malitti dhabe. Dhaabbileen qarqaarsaa jiraachuu danda'an mali namaan qarqaaruu danda'an. Hospitaala ijaaruu danda'a, manneen barnootaa ijaaruu danda'a, bisaan baasuu danda'a, gaaf bonaa, gaaf oolaa, horii namaa bituu danda'a. Dhaabbileen akkanaa, baankiin akkanaa, malii isaan argitan kana miidhibee hin argin maal fakkaata?
Fakkeenyaaf Norway keessallee Norwegian Church Aid aniiti biyya keenyatti bakka adda addaatti warra socho'utu jira. Akkasuma Save the Children Norwegian Red Barn aniiti jira. Fakkeenyaaf Norway keessaa jechuu kiyya. Kunneen dhaabbatii gurguddaa baajata guddaa qabatanii oolanii namni martuu bakka hidda qabaa bakka bahii qabaa karaa ta'een dhugaa tokko gochuu yaalee bareeda.
Tan malee maal jechuu feetoo waaqo? Waan dabaluu feetu fa'a.
Wanti jechuu fedhu uummata nucaqasaa jiruufis Oromoon biyya keessas biyya alaa jiraatanis ardi kanarratti jireenya guutuu hin jiraannu jaaraa deemnaa dadhabaa deemnaa haga jirru waa tokko goonee haa diqqaattullee waan godhuu dandeenyu tokko goonee uduulufneeti akkasuma daa'imman teenyatti illee waa tokko dabarsinee lubna jedhee abdii godha. Oduu yeroo qabnutti fayyadamnee kaane waa tokko gochuu yaalleeti jedhee dhaamsa dabarsa.
Dansa fakkiin guddoo irraa baranna obbo Roobaa guddoo galateeffanna. Inni marsaa intarneetiin isaanii www.roba.opto ingiliffaa yoo sanitti hime hopto.org jedha. Afaan Norgeen leen barreeffame ingiliffaa illee jijjiirachuu hin danda'anii jedha Google Translation yookaan yoo Google deebisanii akkana argachuu hin danda'an jedha obbo Roobaa. Maatii teessa waliin guddoo san galateeffanna obbo Roobaa.
Ulfaadha isin illee galatooma.
Godaanetti gal ehamma biyya ehamma biyya ahoo itti jal ehamma biyya ehamma biyya fudduu hayyaati ehamma biyya.